tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saaha yo sakki ko maɗo Ousmane Dicko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde maison la presse labba makko Seydou Mbo wonani to Bowal ɓoggi janɗe to tiɗalla kabaru Balo Mali huncike hakkunde luttodirnoɓe kanko Boubacar Baba Diarra o waɗama hooreje keso fima Fouti Kassen omo haanidi hollitinde FIFA hannden fa ko Mali jukka ko ƴiwa. On jottoɓe yogaɓe kan jetti ngal ɗo kawral ka noon mettama ono bonandaji e kutteji muɗum kewtiɗi Balo Mali. Debbo goto nannama kasu bolle to ɗum ni aljumare ƴaɓɓina nde batte hono hayfede warde musur debbo jeeyaɗo leydi France. Ndenaku ɓeydanama duddode banamba batte ko mobilaji jeeyaɗinkoɓe dondiɗi kaɓorɗe kañum haɓatoɓe fo ƴaɓɓori dow lawol banamba yaade nara. Nenno soldat se naɓɓama toon ɓe naati du banamba keñe yimɓe toon ka fo hakkillaji mumen ana jooɗi. Yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani ɗon bisible mawɗon e dow studio tamani. Kawral heɓama keñe hakkunde luttodirɓe dow kabaru Balo Mali ɓe dewrintinal gouvernement ɓe kawri hankin noon. Kanko ministre haalo caɗɗi o wirfitike e dow séria hono cammin ka fima Foutka. Boubacar Baba Diarra woni président keso fima Foutka sen o holli tandu FIFA fa sammino hono jukkoje Mali ngo jukkugo Mali ngo ɗum e wonde wayde hoolare ana heddi dow hono sammingol jukkoje ɗe saabe leruji seeɗa tan heddani e puɗɗoɗe kan kadi ɗumni Balon sukaɓe o keɗɗan Oumar Waygalo fa ɓeydoro ɗen faam.
Le ngal ɗo pamral iɗum yowi dow toɓɓe jeegon imminde jukkoje gaɗaɗe fewde e yimɓele woɓɓe kumminiɓe kabaru Balon le leydi meɗen ndi guɓe goɗɗe kasen piyoje Balon gonɗe le leydi ndi joƴƴinde plantéji muɗum ɗi duɓanta ɗiɗo plantéji. Secrétaire général keso waran joƴƴinede ɗo e joyi lewru me waroru ndu toɓɓere joyoɓere nde ana hollita wiide to sigu to wottiɗi ana kani waɗe toon fa ƴewteyel hono fiigol Balo maɓɓe hani yarde yesso. So ɗiɗo wotteji ana gaɗa toon kanko ɗum no hoorejo fema Fouti kiɗɗo le leydi meɗen ɗi noddirteɗo Boubacar Baba Diarra kanko hani ardade ɗiɗo golleji. Caggal muɗum ndu ɓe kolliti wiide o waran wirfitade e jonde makko nde o ƴeewel hono mo hani landinirade fo o yoppo nokku o fedde nde ministre o joƴƴini fedde heere nde yellan daro ndeɗo darde. Ngal ɗo pamaral waɗi wakkati nde Mali hani fiyoyde yambere mawde sukaɓɓe ngala duuɓi sappo e joɗɗi le rumde Afrique kinde ka fa hande anda ka wiide yalla Mali an tawe le henna tawatake. Kanko hoorejo fema Fouti kiɗɗo le leydi meɗen ndi ñalawma hande omo hani windude lettre fewtude e FIFA o hollita wi dul laamu o yaltiti anniyaji muɗum ɗi ko fusuno bureau makko o ko iɗum wawi latade sababu yalla ɗiɗo tiɗallaji fiigol bolan timma le leydi Mali ndina le ko warata ko min garan martinde on kumpa.
Hon jotoɓe heɓe kan jetti kawral ngal ka noon hono mettama du e ko bonandaji e kutteji kewɗi kewti Balo Mali ko e wi maɓɓe ka on nafa goto kawral ngal woni ko Mali hawrata e kan sukaɓe ɓe keɓali duuɓi sappo e jeɗɗiɓe ko warata ko. Kanko Souleymane Diarra bo gonɗo e sor wonko haade Issa Faka Bassi Soko keɗɗana mumide sendebu.
Kabaru mum tiɗino jaati koɓɓe pamrata no fewi goto milay so ɓeɓe mbawino dewrude joni ɗum laatike torra le kabaru fiigol Balon leydi Mali saabe de yimɓele sattiɓe tan luttodirino. Guɓɓal goto holliti wiide Omoli Saria e wi goɗɗo o yimɓele joƴƴiniɓe ɓe kaldatano daane wotere. Kaso en ewi toɓɓe kawral ngal en taykitotto fedde ribbaɗo wartuɗo joni woni perdowo saabe de laamiɗo mum ana hani wittude. Kawral ngal ana hani wajibinde fédération o tabba sariyaji tas ɓuri fu kawrital mangal waɗe jukkoje ɗe huncedu. Ndeno miɗo mila guɓɓal yaltowo le fédération o woni perdowo jaati.
Kala ko jiɗɗon faminta adana hollitinde hakkillaji moɗon poɗe fayido ɓeme amen Facebook Twitter na Instagram nadu oɗon mbawi noddude numéro ji capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi capanɗi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Debbo goto naɓama kasu bolle batte hono wari musur debbo Francinke goto o golle waɗi bamako ley commune go'o o nenno taƴaral oɗo kabaru heɓama heedi haybaɓe suudu kasunkoɓe rewɓe ɓe. Ndenaku ɓeydanama doole le cercle banama to batte ko yontere ƴaɓɓinde nde mobilaji kewɗi kaɓorɗe e jeeyadinkoɓe jiiha dow lawol hakkunde banama e nara. Maire commune ono holliti garal ngal larme tol keñe joƴƴini hakkillaji yimɓe fa sanne. Kanko Ousmane Sempara maire banama wonko haalde Adama Amadou Haydara keɗɗana Fatmata Bari.
Yo
Kenya dagu mobilaji naina joyi kewti do fa sembina denagu banamba nara be iwri le bangal hunchande hore denagu be bali do jemma betido o be jey nara betili be ngarti kasin hakkilaji himbe anan jodi tafon ko wanani banamba denagu wala do cercle ofu yo dagu gendarme en noga yongoni dum heata mide lamdo lam o wada ko hani fu fa min keba d'accord e mo soldasi be e nokkure amin sabi de denagu wala
fa bamtare dejere dewrintina leydi meden wada projet keso hono nabude dewrintina yeso e fa bamtare dejere li sahal maldudu lato fa warde ona e hedande dabare dejere projet keso fuddi bete handen do bamako do yo projet kubo region ngaji tumbutu gawa kanye emenaka mo milioji didi dollar dun leydi amerique wadata e leemudun le duubi didi kanko mamed ibrahim joko horejo lamido hono lam hakkundejo tumbututo o haldi e mumini sendebu kedo dembe
la paix ne peut pas venir
kawral yata tegal kaldal e pamran so projet o wattani hakkille sugulaji bibbe leydi ndi dum latoto sababu be kalda do titalaji mabbe e miijo do dabareji majji ben jafondira so tawi be ben bawi yafondirde so dum yata tegal sariadu dum gollireno yo dum santi dina be kolite ko ben kani waddude na halude kawral hana wajibinde do yimbele dabareji majji yo dentinde yimbele be do projet ngaji yirwinoji yalla bebe golli dattafu wala ko halaji kewdi nafantami fey goto wawa darnude leydi mali so wana min e ko eme deno kalde e pamre hakune bibbe leydi yalla yirwine lawi kawral
dans le chemin de la paix
angaruji chowinde didi le sahel ana foti dubi chapantate joyi hikka denno yo bedagol wulare batto hono waltigol wakkati sabani dun yo nande jata gollirde ecologie an hydrologie andini odo kabaru alarbarande le ngalure viande nande jata de do andini du ko warta ko lefolgol an hani jondarade hono toboji mawdi gadoji du binam latotodam du kutte mawde le galluje de nande kedda na mamane sama seku ba bedore dem fam
kabaruji kebadi der lawi hindu lullurdi satellite hakunde hitande 1982 e hitande 2016 na kulta wide gede wattuji di edike fasane ede ciowa de tati fande nay dina dubi chapantati e jojja bididi gollurde lollirnde ecologie and hydrologie politiwide e wole sahel de yo budde fuf wadde bonondaji der adnarundu chapande jena du temedere sifa kam pawlidi der sahel di fuf wadde ndiyam ka du fuf tawede kaban mudun nafali odon nokku mu dubi noga yoro wadi hakunde dubi di 1970 e de 1980 dunke en andebe politiwide nafakaji e wole sahel de du golle gesede na njaha fuf na buito yade ko buri hewde yo bonandaji ndiyam der wattu dabbo e jawdo e dum holita wide leedindi yaratan ndiyam dam beedade dum fuf yo bonandaji din ndiyam dam yottinta leedindi halkude kulentereji nafuji ngondi der hendi e lewi abdullahi jara wo jande dodoro e humaninde kabaru ndiyam satere bonandaji di yo buri fuf der ngalduje de sabin ndiyam dam regata ko no haniri
e le golleji jawni di waltigol wakati didu asugol kangi anay mudun sedengato do hakkuno mudu e bamko yokki kiloji temedere warata tagu maysaji mudum ciuda ko fe heedi ndiyam fa warde e ladde de feccere sattunde kany e bonande ndiyameji gondi tondi ana e ko buytudu tobo nenno lami be tonka de yali odo kabaru ka fe kanko ame keta mo office yirwere keredu e jodi to selengto wonko sefodi e muhammadu toure kedana mamad samaseku
ça fait bientôt une dizaine d'années j'ai senti
boy boyata dum hibinan dubi sappo ko tagimi waytere wakati o ma nungu boyen natali ma dum sato jati mo fuddan illa wattu mun yornali adda wayra kam ona tobo no haniri famo daro darande watere boyen dun wartali idun taykite fayder alhali hudoji di e laddeji di yo gonga mande bibbe adama na hen kayo buri fuf satere wulare der non bangi goddo dun mande gulleji damaji di go hen sabi wana leddini tan gulleji majji halkata hudoji renata ko kala ko woni der ndiyam mayo hono liddi e ko nande mun en nataku batte produitji bondi di tewtobe kange be nawtorto der mayo ngo le hitande 2012 liddi kewdi mursamani en der mayo ngo tagal hurgul won ko dido produitji tay ka man der tatteji kewdi baransilingo fasio taki adadu klubini do mu fedde OMS yamiri hadata min waddi noddango yo mo fuf wattana kabar mudun hakillo sabi yama le e balle ma libbi garoji di kewten alhali klubini do
zane a veri voir dans les jours à venir
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifabo Tobe, Studio Tamani.
sen garti e kabaruji region ngaji meden ciagal tumbutu hono ne laba am kany e secrétaire général ardi do o bedo ne labe ana gonno gawo kany be jahi andande hono himmeji sukabe l'école ton e taykade hono murtereji golle janginobe ton kanko secrétaire général o wadan ko wayi fu fa sukabe puddita jande ana buru ujinaji ne sapon soldatien be EUTM jangini yude nde wari wadde handen kabaru mu andinama bete hande kulikoro e le golle famigol ko waddi be ko seyo beedande larme mali famu walde suudu soldatien yaabe fowtore hurmitama kenya to gawato yo minisma hokki jawdi maadi ndudo suudu e wi horejo be do soldatien yaabe fowtore no suudu ndu ana haani ko heba hono du nokkudo nyaawbe darte fa warde e do ledde ndesete do do kaddo de di do kabaruji kedde hedan faande yowtere ma ana yeso yen tawde jangu.